Put some respect when you mention my name.
K. Mike K.
Dance for me one time.
Hey, what up, what up, what it is, what it do, what it does. It's the OG, the King, Calligraph Jones. And right about now, you rocking with the best. I'm talking about DJ Mike K, the Hitmaster on the ones and twos.
Katika, katika, katika. Nina midadi kaya rumba. Kibao kata kinye. Na, koni na ma. Lungu nichili na sun.
Mike K is my name. Music is my game. Molto sana. For more information, holla
071-478-4838.
Hey, what up, what it is, what it do, what it does. It's the OG, the King, Calligraph Jones. And right about now, you rocking with the best. I'm talking about DJ Mike K, the Hitmaster on the ones and twos.
Ooh,
mbili go malapa moko na alikuwa imekuwa mtu mzima go malapa moko sweti ma na kama ushani soma mpango mzima hili go malapa moko linavyokwenda na unakwenda twende nalo go malisha jiachia twende nalo Nakunda, tundenalo, gumalisha jiachia, tundenalo Melisha ngoa langa, wasifanya ima usi watu nyuma
Sumuke bade la kasnega,
tundenalo
Kolololo,
tundenalo
Hate tundenalo,
tundenalo
Kwetu pesa ndo marashi, nusiaga aroma So take it slow down rush it, anza na kangoma Miliko jiski, miliko dati Supo wapweza na mshikaki Permende kende liki liki dati, you better know Temko miyaro poa, eniko na kashamba uko paradise Takweka uko juu da feel nice Lenavyo kwenda Na una kwenda, tunde nalo Ngoma lisha jia chia, tunde nalo So move your body like a snake, yeah
Tunde nalo
Kolololo
Tunde nalo
Usi hati tunde nalo
Tunde nalo
So move your body like a snake, yeah
Tunde nalo
Kolololo
Tunde nalo
Usi hati tunde nalo
Wana fulani, lazima dukitoka hapa itala London
Kama unapenda mziki stand up And never mind them, so make you line up Aro boy, nasi to bind your pilot Wana fanyo na visu nice
La 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 Shombe shombe, mtoto laini laini
The DJ who's got that party turned to a crime scene Because the ladies have been fighting over him
Wanga wapevi gombe, nime baini baini Wanatapatapa Minawe paka kiyama, tuombe uzima Uke kwa kuchuta, mame wima Kamwe watopata mwanya, habisi fitina Wapike mabilinganya, situtoke dina Nalegea, ukintazama yako
Dropping the hits, dropping the hits
Yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako Yangu na yako Katoto hodari
Hodari wa mapenzi
Jamani hodari
Hodari wa mapenzi
Kwa michezo ya chumbani Hodari
Hodari wa mapenzi
Give him that fire hodari. Give him the flame
Hodari wa mapenzi
In the mix, Neo Masada
You better get familiar Kukui Chumba ni kiranga Kinaishaga komo kirungi Nisakata makirikiri Kuni washaka piripiri Fundi haswa mekithiri Kunipa nilewe Kwasa kwasa nani bingiri Saku kata saga kachiri Nani haswa unafikiri Kama sio wewe Nichezeshe kidaruso Sikuwa manane Fanga Nikande kipanda uso tufunikane Kanga Nipitishe bodala uko tukakutane Kanga Siepi ni waoputo wasijichangane watapasuka Nalegea Ukintazama yako macho Yako macho Nalegea Ikigusana yangu na yako Yangu na yako Katoto hodari
Hodari wa mapenzi
Jamani hodari
Hodari wa mapenzi
Kiuno kunengua Hodari
Hodari wa mapenzi
sempento hodari.
Hodari wa mapenzi.
Uoya hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mama kuki hodari.
Hodari wa mapenzi.
Mama dangote hodari.
Hodari wa mapenzi.
Jaji wopa hodari.
Ladies and gentlemen, give that a professor.
Nipo sana, leo juzi na jana. Wanakufia we mkali wanakudanganya. Nipo sana, leo juzi na jana. Wanakufia we mkali wanakudanganya. Nipo sana,
hold up.
Wanakufia we mkali
wanakudanganya. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit.
Ladies and gentlemen, give that a professor.
DJ Mike K.
Nipo sana, leo juzi na jana. Wanakufia we mkali wanakudanganya. Hizi mambo mambo vile watu fanya ni ngumu ngumu kumeza watu wote jicho nyanya. Na wakusanya na nafanya na chofanya jita. Chipige kita mithiri ya Santana. Mtao naongea so pop pop tuvute. Free kama Dela so don't stop to ruke. Biti na washa, tadhani na piri piri. Watu wana amsha, tadhani makiri kiri. Salam kwao, salam kwao, mtawa piru. Kishindwa tingisha kichwa, tingisha kiwiri wiri. Shida zimumbo kwetu kwa nini zutese. Koma nazo ziki kushinda jo dukeshe. Be happy wanangu, vunja mifupa. Tunaza upya
vunja mifupa vunja mifupa vunja mifupa kama meno ipo vunja mifupa vunja mifupa vunja mifupa kama meno ipo vunja mifupa vunja mifupa vunja mifupa kama meno ipo vunja mifupa vunja mifupa vunja mifupa.
Sometimes nakula bata tadhani na print hella. Sometimes issues utata michongo kwenye besela. Kama unaweza fata ubegwe kwenye machela. Hapo miliwa mekula ndio zetu kisela sela. Kadia yangu ya mdem ref saidi umre yang D. Sishi kwa kuza sura kwa kuwa na plan B. Kwenye mapenzi ya dhati chongo naliona kengeza. Hesabu ulicho nacho sahau ulicho poteza. Wana kupaka pili pili we unawapaka wanja. Watu washa kufanya dili fikiri kabla kuanza. No doubt master is hell for real hizi ndo stanza. Misio wa makirikiri na mpadili dogo janja. Maisha ncheme ncheme nete niseme. Kama umesha likoroga ni meze ama niteme. Ukintupia uchawi ngoma ngumu kama msoto. Mjiba tuma ukijidai na kuchapa kwa
nika. Vunja mifupa, vunja mifupa, vunja mifupa. Kama meno ipo, vunja mifupa, vunja mifupa, vunja mifupa. Kama meno ipo, vunja mifupa, vunja mifupa, vunja mifupa. Kama meno ipo, vunja mifupa, vunja mifupa, vunja mifupa.
Mike K is my name. Music is my game. Molto sana.
Kutunuku mia mia. Kwa kichomi ni gandei. Kwa moto baridi si gandei. Kama ruba ni gandei. Tuwe wote. Akam baby kambei. Sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday I love you.
Oh basi iyo kote. So kwa bedi kwa kochi kitanda na ichumia. Iyo kote. Kiona kwa juu chini naiza mia. Iyo kote.
Sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote.
Na kunja kote na vandisha mori na chechemea. Oh yeah. Baby. Baby.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme. Chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe. Mi kwako mtoto aye. Rafudhi ya pemba rangi rangi pare. Nyule kihindi chambi chambi. Na cheza rafuko na bambi. Boko boko.
Hey, refanta kupa penalti. Mpira ushawe kwa kati. Metaji magol. Kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki.
Minikande, kwa moto baridi zigande. Kama ruba nkugande. bedi kwa koji kitanda naichumia. Iyo kote kiona kwa juu chini naizamia. Iyo kote
sungura nipe karoti marage sijazoea.
Iyo kote
na kunja kote na vandisha mori na chichimea.
I love you. Somebody's in love, love. Why is that? Yes, I'm in love, na na na. They my own love, a sudden my body they do me. They my own love, a sudden my body they do me.
DJ Mike K. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some music.
Yes, I'm in love, na na na. They my own love, a sudden my body they do me. Seriously intimidating, my body calibrating. I need you. Even when you're wrong or right, I cannot be satisfied. I just wanna hold you tight and feel alright. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you.
This king of
I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you make me out. You freak me out and you knock me out. Whenever, however, anyhow way you like me, give me, we gon' stay together forever. I know this way, don't free anytime, whenever, however, anyhow way you like me, give me, we gon' stay together forever. Stay together, fight together.
Don't let me realize it. God got you specially for me, but you be baby, baby. And even you know it. My love for you is so real, yeah, not even me. Baby, when you wash out me, I love to be. All the promises, yes, me, I keep. The ring in your finger, my love is not cheap. Oh, yeah. Yeah, you give me joy every day. Yeah, yeah, you make me happy every day.
You yeah, are the wrong, you told me, don't make promise to the right. Girl, I hate it when we quarrel and we fight. Remember the cuddling at night. Forever in my arms, me, I hold it so tight.
Oh, yeah, yeah, you give me joy every day.
Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out. You freak me out and you knock me out. Anything that she want, we go gada gada. And she know say I dapa dapa. Guarantee day, money day, every day. So I say, my baby have no fear. If trouble go come, I be there. But better people no care. And me no send them. So I say, my baby have no fear. If trouble go come, I be there. But better people no care. And me no send them. Girl, I no regret. Even though every day we dey fight, girl, I still adore you. I still adore you. I appreciate. Since I set my eyes on you, yeah, you knock me out.
Show 'em how it's done.
You freak me out and you knock me out.
Tabu,
subiza nyoko kakana mwami nzembe omuchala anakuwe chitiwa echisano mulenzo wechitiwa apoya feba kubanyo tumaze omukwando abo toba mako bambia ogezi baba wote luna kaka imba kawe wesa Kusabu, temunde tera tabu Mwiti ranze shifuku, bubu sabu Temunkwatera kusabu, temunde tera tabu Mwiti ranze shifuku, bubu sabu
Just 50. Who is a cool one? Somebody 20. I come back, Ali 50. Cause that you took a good is it a Gayala. Ali strong, Arabo no Kuluala. Tom Sobola, move your Kutiabula Matela. Move your Kutiabula Matela. Move the Gugukume so fit. Bozinam, Obela so fit. Catino dance, dance to the rhythm, dance to the rhythm, dance to the rhythm. Move the Gugukume so fit. Bozinam, Obela so fit. Catino dance, dance to the rhythm, dance to the rhythm, dance to the rhythm. Stand up and do, do what I do. Dance, don't fear, do what I do, do, do. It's your life, buddy, do what I do, do, do. Oh, no more, na mukebele, mukebele. All of the pressure, oh, bang, ange, linji. Agenda, kuduka, nebo, daji, linji. Chirabika, maso, kure, mukute. Just do.
Put your hands together and welcome to the stage. The one and only Deep Tape Mike K.
So fresh.
What I do.
Yeah.
say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Baby girl, I suka suka.
Mike K.
When you bad, chesa soka soka. Aye baby, toga soka soka. Napenda kwanza unaba songa songa. Ona ona, I be going crazy, my baby. All the other time, and I'm crazy. I know that you feel me. I know that every time we record, it's filming. But I really, really don't care. Baby girl, and I don't shit. Baby, yeah, I don't care. Now she wins it, and I don't shit. Every time I do it, and I go. On a baby, feel I need my crow. Kill a show, Nikki show. Kill a show, that is true. And you don't want, I don't want to talk anything you can say, mama. And you don't want, I don't want to talk anything you can say, mama. Mano goba haya suka suka. Walk on over, baby, suka suka. Baby, toga suka suka. Get a mano goba, toga suka. Mano goba haya suka suka. Walk on over, baby, suka suka.
Yeah, say unachotaka baby uga uga. I know you like the taste of my sugar sugar. Speak that body language, kiza luga. Run you to the front and I bring you right back. You say you Mr. Bombastic, tell her fantastic. Mr. Lover Lover aka Mr. Classic. Babado game teeny looking like you need classes. I keep it busy, busy, blase, blase, blase. Nikki chop a show for Monday, Friday. Usi let the story do it my way. Dame high class, I keep it bougie. Jay Avexa, nitakuchanganya. No pesa, hatutapatana. My place, nitakupa number. Sasa, misinanga muda. Cause I'm the one that you want. You can give me everything that I need right now. Cause I'm the one that you want. You can give me everything that I need right now.
Mano boba, haya suka suka. Mano boba, baby, suka suka. Baby, toga suka suka. Get a mano boba, toga suka. Mano boba, haya suka suka.
Get a marogoba up and down. Ruka ma pull up to your town. Fill up the ground. Kill them with the sound. Shut it down then book up. Let me take you up country. And to every other country. Baby come pick a country. International boundaries. Ooh, come and be. I can guarantee I'm the woman you need. Can you feel the tension? Who else but me can guarantee? Drop down to your knees begging mercy please. Oh, who I please and tease? Who I make you move?
Aya suka suka. Mano boba aya suka suka. Walk on over baby suka suka. Baby toga suka suka. Get a mano boba toga suka.
The DJ other DJs want to be when they grow the f**k up. It's the one and only
DJ Mike K.
Be my love. Sexy girl. Be my girl. Yeah.
Hola mo gamba va de la de la. Hola mondolio la molasta lasta yen. Hola basenga mayo yo de la. Abago jodone na Cinderella young. Ana shine kama gold and silver. Ana nipunguza ma pressure pressure young. Ana vogleta she ya more than diva. Toso mbengi na cheko sesa sesa yen. Oga mide, oga 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 mide. Oga mide, ponye zitale mide. Oga mide, oga 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 mide. Oga mide, ponye zitale mide.
Akuna kesi. Oh, we uwe wangu kuneshe mapenzi. Kuna kesi. Oh, we uwe wangu kuneshe mapenzi. Oh, yeah.
Jamu. Wakinyona na we wanna go down low.
Down low.
Down low.
Boom.
Wakinyona na we wanna go down low.
Wali kuwacha ex wangu alini wacha. Thanks to them mina vya tunge patana. Tangu siku ya kwanza kukujua we ni mtamu mtamu kama halua. Kwanza ukiosha vyombo ukina malapu ujifunge leso. Uwa inachora figa yako. Akimami unanifaa. Kwanza yo mini ukivaa. Unafanyo konko wa shiku na tamaa. Siamini wendi wangu mashala.
Akuna kesi. Oh, we uwe wangu kuneshe mapenzi.
everything niko dobi nana. Hey, you say I'm so ready, cause I really wanna dive in a Ferrari. Yeah, I know everything's alright. When you look at me, I'm so high. I pray to God to me high, cause easy bitu nimefanya deny. Jump, I wanna dance from the dancer. I wanna do it to disco. I wanna dance like Odede, making everything to corrido. Odede, Odede dance. Odede, Odede dance. Odede, Odede dance. We have to dance like Odede, Odede dance. Odede, Odede dance. Odede, Odede dance. Odede, Odede dance. We have to dance.
Hiyo ndio routine. Yeah. Orders ninapata kwa commander in chief. Okay. Jesus, akiniita na team.
Hatunudi nyuma. Tukiforward mbele. Hatunudi nyuma. Tukiforward mbele.
Mike K.
My house can end it.
my car kinene, account kinene, I'm a big kinene, my girls kinene, my wallet kinene, my name kinene, I'm a house kinene, my car kinene, account kinene, I'm a big kinene, my girls kinene, my wallet kinene, my name kinene, I'm a big. So if you do not know me, just Google me. I am originally the Louis Flo rap king internationally. Coincidentally, I've been lyrically off this music scene. Just googling me, I spend big money. I'm not broke nanny. I spend big money, even tastes like money. So talk big money or don't talk to me. We're not on the same level intellectually. How educated can a man be if he does not even have a PhD? How dramatic can a man be if he does not own a 50-inch TV? I only date very pretty women and I make sure they've gone to visit. I fly first class even when I drive. Baby, my whole life is VIP. My house kinene, my car kinene, count kinene, I'm a big kinene. My girls kinene, my wallet kinene, my name kinene, I'm a big. So if you do not know me, just Google me. At Dubai airport once again, and I'm in a Ferrari riding me home. There's one for my luggage, one for my iPhones, one for myself to take me till home. My destination is not known, so I make a quick phone call international. Safaricom roams around me, so I do not buy scratch cards, a VIP. How educated can a man be if he does not even have a PhD? How dramatic can a man be if he does not own a 50-inch TV? I only date very pretty women and I make sure they've gone to VCT. I fly first class even when I drive. Baby, my whole life is VIP. My house kinene, my car kinene, account kinene, I'm a big kinene. My girls kinene, my wallet kinene, my name kinene, I'm a big. So if you do not know me, just Google me. Chains, I shower champagne. Obama's black, my Lambo black. My dog is Bulgarian, it has an aquarium. My name is legendary, I'm not just anybody. My house kinene, my car kinene, account kinene, I'm a big kinene, my girls kinene, my wallet kinene, my name kinene, I'm a big star.
Driving the ladies crazy.
Only you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Una nifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Una nifanya singi, una nifanya riley. Tell my ex so fancy, but we she gonna buy me. In a genie ya, my game on any time. Niko into you, na ni ya look on my line.
Alaka laka do, alaka laka do do do. Alaka laka do, alaka laka do do do. Alaka laka you. Kinetic, papa tu bampo kini pa hat-trick. Nina lamba breakfast, last time pia na nina. Wata kutu feeling, nina nituliza
mtima. Una nifanya singi, una nifanya riley. Sana expensive, always you kuni buy me. Nina jeni yao, mande mwana ni time. Niko into you, ndani yako kama laili.
Alaka laka du, alaka laka du du du. Alaka laka du, alaka laka du du du. Alaka laka you, alaka laka you. I like a do. I like a do.
Sina kitu nimechacha Utaniambia nini Kiboko ya vingasti na madanga Mtoto wa mjini Milo bingwa kuteleza kwa maganda Machimbo yote na yajua mimi Mabosi na madoni na waganda Viwanja vyote na ingia mimi Pane zote na timbae Japo sina kitu na vimbae Ukishoboka na ringae Wacha tikibao na wawindae Wananita sugu Nasti sugu Na kama we unanitaka mimi Singiki ulo mjini maneno Na wakumisha madada mjini Singiki ulo mjini maneno Mindo brother man Nyumbani tandale na shinda miko chen Watoto wakali shingo ni machen Napigia mishale kama pushimen I'm a gentleman Pesa naomba ni kale Na pamba ntazima ni vae Iri mladu nipendeze ni ngae Kiwanja nimekuja mwenyewe Na mia za ofa ni lewe Na uli ya kurudi ni pewe Pane zote na timbae Japo sina kitu na vimbae Ukishoboka na ringae Wacha tikibao na wawindae Wananita sugu Kinasti sugu Na kama we unanitaka mimi Singiki uno mjini maneno Na wakumisha madada mjini Singiki uno mjini maneno
Motherfucker up.
DJ Mike K. Mike K. Mike K.
Gotta love Becca. Jack, Jack on the jack.
Your mama said I'm too young for love.
Da, 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 da,
da. Slow down, baby, don't break your heart. Nani me shako pa moyo. Nani shako pa moyo. Usi banduke. Usi badilike. Kiki, you're good for nothing. Nani called you your magic, I'm a fairy. You cut me high, jitonya nya berry berry. African boy, the dark of the berry. Oh, give me your African juice. Ra 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 right. Oh, da 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 da.
Hey, leave me low, back it low, back
it. Why lie? Ra 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 right.
Oh,
da 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 da.
Hey, leave me low, back it low, back
it. Why lie? Snapchat, no filter. Umeka funga box ni mengi. Kini ita, naitika Jia mapenzi baby zimeshika
Tangu siku ulis like kwenye DM Ukanishika sehem Kwenye moyo unaflow kama rive Bang bang kama rive
Ra 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 ride
Oh
da 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 da
Mike K. Mike K. Mike K. Mike K. Mike K.